Meme yange subira katonda Mutima gwange tovanga kukatonda Ojjukiranga nnyonyo gye yatujja Mu mukono gwa Falawo omukambwe Subira, subirira mukatonda Wadde mbeera mw'oli yakutaawa Tekyali kyangu okutuleka Falawo Mukama ye yatuggyayo Obanga yamponya lubiri Eri gye yampisa wabi Mukama yamanyi era nze kamulinde mmanyi ngali mponya Obanga yamponya luli
Ye yamponya luli
Neneno kwecho kwe ngumide
Ngumye
Entalo kanzi temu kama azinwane kubanze zimenya
Zimenya
Omununuzi yo wange aba mulamu Oyo ye mununuzi yo wafe atatuleka Atatuleso kuliwa ebitugoba Yajitegudde mitego ne tuyitawo Subira, subirira mu katondo oyo Wadde mbeera mw'oli yakupanga Ebintu bizibu naye era subira Katonda wakuyamba
Obanga yamponya luli
Luli, luli
Eri gye yampisa wabi
Eya wabi
Mukama yamanyi era nze kamulinde mmanyi ngali mponya
Ye yamponya
Obanga yamponya luli
Era alimponya
Neneno kwecho kwe ngumide Entalo kanzite mukama azirwane kubanze
zimenya Zimenya
Erie dungu mosula lifula Erio lie dungu amazi mwe galija Akusimbira olusuku mulukola Olusuku lw'omuli lya matoke
Subira, subira katonda Wadde mbeera mw'oli ya matongo
Akuyamba, subira Katonda wakuyamba
Jukira, jukira
Obanga yamponya
luli Luli, luli
Eri gye yampisa wabi Mukama yamanyi Era nze kamulinde mmanyi ngali mponya
Ali mponya,
Obanga yamponya